Massa Wood, Kenyan boy.
Yani toto kiboko.
Ana bonge la nundu, akitembea mwendo wake aste aste. Rangi yake kamzungu, ukimuona lazima ya kudondoke mate. Anavyodatisha madonga na mabaro baro, ukijiliza eti unataka pona mpaka uonge majero jero. Toto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Yani toto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Toto kiboko, kiboko. Huyu mtoto kiboko, kiboko, yani kiboko. Sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko. Nitadunga suti na tai, nimfuate nimnongoneze, nimwambie yendo na dai, ananipa mima wenge. Toto laki nai, robari, uswazi kote yendo ametawala. Sioni noma yani mbwana sobari, hakinipa sikatai minakwala. Figa kamjaka yani bala, nyuma, rigirigi. Kwa shanga kiuno ninasimama, wima paka alfajiri. Figa kamjaka yani bala, nyuma, rigirigi. Kwa shanga kiuno ninasimama, wima paka alfajiri. Yeah, mtoto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Toto kiboko, kiboko. Huyu mtoto kiboko, kiboko, yani kiboko. Sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko. Navyo katika shiro, yuma ulivyo shona doro. Nikikupata kwa godoro,
Navyo
katika shiro, yuma ulivyo shona doro. Nikikupata kwa godoro,
Kiboko.
Yeah, yeah. Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko.